fetse a mo spanning. Killing re duty bunti baro na ba botsa re tswaneng. Manyora ka tia mantsi a phone ba re ja ba o tlaneng. Re plomele bomme ba bantle khantse e bile na me mo skaleng. Ke romele SMS ke re bosses from today ke mo di shoto. Samagala hore bona re tla di tsedikara le banana ka mo spoto. It's a Friday ke tsa banking mo ke teng itse hore ke sploko. Killing mo tsa sotega ka metla ke fella mo di khoto.
Somewhere.